wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta dowlad goboleedka koonfur galbeed daahir cabdi cabdullaahi ayaa magaalada baydhabo ka daafuray tababar ku saabsan farsamada dhismaha wadooyinka tababarka ayaa waxaa ka faa'iideysanaya xubno ka kala socday qaar ka mid ah shirkadaha dhiso wadooyinka waxa uuna tababarka uu socon doonaa muddo 3 maalin ah daahir cabdi cabdullaahi wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa ka waramaya waxyaabaha uu ku saabsan yahay tababarka isagoo ka qayb galayaasha kula dardaarmay inay ka faa'iideystaan casharada la siinayo
way ilaahay rajeen inay tababarku si guule siin ka dhammaay muddada 8 maalin oo socon doon runtii may ka dadaali doonne inay tababaro kaleed horna sii wada tababarada dadkan la ka tababaro marka barnaamijkun barnaamij oo madaraayus mar horna ha bilaawday iyo haddana sii socdo way fadaane hadda baydhabo ka socdo gobollada dhammaan inay oo la jeeyey iyo koonfur galbeed ka saabsan la jeeyey fadaan insha allah isan hadhawaada dhinigu basic ahdaas dhinigoona waaba tababaradooyd lamada meel wala iska hal koro maa beeb marka walaal hadda inta ka barata dhudi hadda saas ku sii shaqeysadaas waa tagay gaadanka baahanta marka in la ka tababaro man baahneydi xirfadaan ka sii shaqeyso doonta ilaahayn diin halku faa'iideyso siin lahaa hay-adii qaban qaabadi ayalo oo runtii madaraysay barnaamijkun guud ahaan supporteyasi iyo tiimshi madaraysan ku horeeyay master kaynaan oo ah focal point ayalo inii oo madaraydii iyadoo mahadsanyiin runtii may rajeyna inii oo aragmaa hor la sii wada si oo hay-ado kale naftiga oo madaraysan dhiibayaan development ka shaqeeyaan oo horumarinta ka shaqeeyaan inii oo horan sii wadaan ka dhiirigeliyaan.